Amandla ngoba kunenqinamba emhlabeni nginesipho kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ngenze ngoba kunamasho bathi khona nebathi eswele nginesibali sami ekuhambeni nami nginesithunzi sami lweli phupho lami nginesibali sami ekuhambeni nami nginesithunzi sami iphupho lami In Spanish,